You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
iyadoo guryo ay ciidamadu ku duuleen asbuucan ay ka soo qabteen dad lagu eedeeyey inay maleegayeen weerar argagixiso ayaa waxaa dib u bilowday dadaal ay dowladda federaalku ku doonayso in booliska loo ogolaado inay furi karaan fariimaha qarsoodiga ee laysugu diro warbaahinta bulshada. Booliska ayaa ku doodaya in ragga lagu soo qabtay weerarka argagixiso ee la fashiliyey ay isticmaalayeen isgaarsiinta qarsoodiga ah. Wasiirka arrimaha gudaha Peter Dutton ayaa sheegay inay booliisku u baahan yihiin awood dheeraada oo baaritaan.
These laws are now urgent. We have other matters, obviously, that are under investigation, and Labor opposing these laws is unacceptable. And Mr. Shorten should come out and say that he will support these laws.
Sharuucdani waa kuwa si degdeg ah loogu baahan yahay. Dabcan waxaa jira arrimo kale oo baaritaano ku socdaan. In Labor ku is hortaaga shuruucdana ma aha wax la aqbali karo. Mr. Shorten waa inuu soo istaago oo sheego inuu taageerayo shuruucda baarlamaanka la horkeenayo asbuuca soo socda, sababtoo ah waqtigan la joogo ma naqaan fikradda Labor ku ka qaba arrintan, waana inaan si dhaqso leh xal ugu helo. Guddi baarlamaanka ka tirsan ayaa eegaya shuruuc cusub oo u ogolaanaya hay-adaha ammaanka inay furi karaan macluumaadka qarsoodiga ee laysugu diro qaar ka mid ah warbaahinta bulshada. Ra'iisul wasaaraha ayaa codsaday in arrintan la dedejiyo. Andrew Hastie oo guddiga baarlamaanka guddoomiye ka ah ayaa sheegay in arrintan si degdeg ah loogu baahan yahay, guddigiisuna bartamaha kaga jiro baaritaanka iyagoo dhageysiyo dadweynaha la samayn doona dhowaan. Walaacse ayaa laga muujiyey awoodda booliska oo la kordhiyo saameynta ay ku yeelan karto macluumaadka gaarka ee dadku leeyahay ama waxa privacy-ga loo yaqaano. Kooxo u dooda ilaalinta macluumaadka gaarka ee dadku leeyahay ayaa sheegay in haddii gacanta loo geliyo hay-adaha ammaanka macluumaadkaasi qarsoon, in cawaaqib xumo uu ka imaan karo arrimahaasi. Guddoomiyaha kooxdan Tim Singleton Northern ayaa aaminsan in dowladdu aysan dhankaas kaga xisaabtamin. Wuxuu ka digay in haddii shirkadaha sameeya qalabka sida mobilada iyo shirkadaha isgaarsiinta sida kuwa telefoonada ama internetka lagu qasbo inay furaan qalabkaasi si looga caawiyo hay-adaha ammaanka, in isla nidaamkaas ay dembiilayaalu ka faa'iidaysan karaan.
The problem is that when you break encryption for one, you break it for everyone. So we have a massive problem here about the idea of giving police a power that will create backdoors, it will create access for anyone to break encryption protocols.
Dhibaatadu waxa weeye markaad macluumaadkaas ama fariimahaas qarsoona cid u furto, qof kasta ayaad u furaysaa. Marka dhibaatadu waxa weeye haddaad booliska albaab dambe u furto, cid kale ayaa ka soo geli karta isla albaabkaasi dambe. Waxay saameynaysaa dhammaan isgaarsiinta dadku isticmaalaan, sida dadka bangiyada online-ka ka isticmaala, iyadoo awalba dembiilayaashu ka faa'iidaystaan farsamooyinka qarsoodiga. Madaxii hore ee booliska federaalka u qaabilsanaa dembiyada dhanka farsamada Nigel Farr ayaa sheegay in dembiilayaashu markasta helayaan si ay dembigooda u qariyaan. Wuxuu tusaale u soo qaatay sida ay haddaba dembiilayaashu erayo maldahan u isticmaalaan oo ay ku qeexayaan qorshaha ay wataan si aan cid kale u fahmin.
They still do this activity to this day even though they're on encrypted chat. And they're going to continue to do that even if you can get access.
Weli ilaa iyo hadda way isticmaalaan, inkastoo ay ku wada hadlaan fariimaha qarsoon, wayna sii wadayaan inay erayadaasi maldahan isticmaalaan haddii xataa aad gashid fariimahaasi. Marka qorshahan ma aha mid xalkama dambays ah hay-adaha sharci fulinta siinaya. Haddii ay sidaas aaminsan yihiinna aad bay u khaldan yihiin. Qabiir ku takhasusay siyaasadaha Islaamka ee caalamka kana tirsan jaamacadda Deakin, Professor Greg Parton, ayaa tilmaamay in haddaba ilaalinta la dagaalanka argagixisada lagu joojiyey tiro weeraro ah oo argagixiso ay qaadi lahayd oo la maleegayey.
End-to-end encryption is a problem, but it hasn't stopped detection completely. There's no question that if you could listen in or read the messages of
in fariintu labada dhinacba qarsoon tahay waa dhibaato, laakiin in la ogaado ma joojinayso dambiyadaasi gabi ahaantoodaba. Su'aali kama taagna in haddii aad dhageysato ama akhrido fariimaha ay isu dirayaan kooxaha dambiilayaasha ama argagixisadu, way fiicnaan lahayd, laakiin arrintu waxa weeye maxaad ku waayaysaa helitaanka fariimahaasi, ama beddelkeeda maxaa kaaga lumaya. Laybarka ayaan meesha ka saarin inay taageerayaan sharciga laakiin waxay ku doodayaan inay u baahan yihiin in si hoose ay u eegaan faahfaahinta arintani.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.